Bumbuck Music.
Ay.
Official
Rocco and Parash.
Mwana wabandi kampuane wabalenga matama ganda usige na katika kaganda. Mwama baby chakala mkwa galere bakulimba wabalenge ya kasoka zenda simba da na simba da sanyo kwa mbulire kuli na nanchamu kae atawa wana sanyo kwa mbulire kula vyeko sanyo ka. You're such a fella, hit me up all night, boy, you're so amazing. Damn, kula wanga my fighter, look in my eyes, don't you like what you see? Ulyo mwasuza kutebuche, kubungenge Nebumbuzewe manyimbu, wakwatanye na tete. Sembera mkula geze, wena ya ula. Sembera mkula geze, chogero chano ba. Wata go kute baby tonta kama saji gwenompa ulido musuja rota ja. You're my best friend, you're my lover. Jagala kuwa kuchimucho ya gala okwate ne uwe ya gala. Jagala kuchalo kwate kunjuga ogulirene kumusana ulage kubika bien kuba amaso nye gansua okakasete olikushua. You're my best friend, you're my lover. Sanyuka mbulire kulina nanchamuka, yeah. Atawa sanyuka mbulire kula yekwa sanyuka. Yoma suza kutebuche kubunkeke mewembuzewe manyimbu wakwatanye na tete. Sembera mkula geze wena ya ula. Sembera mkula geze chogero chanoga. So amazing, damn. Kula wanga my fighter. Look in my eyes, don't you like what you see? Oh my baby. Sanyuka mbulire kulina nanchamuka, yeah. Atawa sanyuka mbulire kula yeko sanyuka. Yoma suza kutebuche kubukenge mewumbuzewe manyimbu wakwatanye na tete. Sembera mkula geze
Sembera nkulage, echogero chanoga.